It's your boy, Jaco Mix. Jaco.
Stop it. Kobe, Kobe, nafua nguo majini ya oge, 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 nanjia mweza kuna taka tonge, 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 asali nitamu utetu lambe, 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 manu wanataka kueka vocha, kitumbua mchanga nimeokota, nachochea kuni maja natokota, nikitema sumo chuki natapika ye, ah. Nakapendaga chuko chuku, Toku supu supu Kasuku suku Anapendeza mabuto butu Nyumbani kweli
Kasoro
Nikupeleke
Kasoro
Ukamwone mama
Kasoro
Ayoyo
Kasoro
Nyumbani kweli
Kasoro
Nikupeleke
Kasoro
Ukamwone mama
Kasoro
Ayoyoyo Ushanifunga ma Benzi lako serikali Hazili mezama Itakufa sifiki mbali
Ade, ke umesimama Tue wote kuzikana Che, che zimekutana Umenivuta hasina chanya mama
Mapenzi ugonjwa mbaya Nisitili mwezio Stress ukichanganya Uzuni tena kilio
Anu anataka kueka vocha Kitumbua mchanga nimeokota Chochea kuni maja natokota Nikitema sumo chuki natapika ye
ah. Nakapendaga chuku chuku Katotu supu supu Kasuku suku Anapendeza mabuto butu
Nyumbani
kweli
Kasoro
Nikupeleke
Nogoro